This is Next Generation Studio, baby.
Mimi binadamu kama nyinyi, eh, haijalishi, eh, maumbile yangu mimi na wewe tu sawa, eh, bora ni tu pendane usinidharau, eh.
Yeah. It's a general being's phenomenon. Why you, why me, but life goes on. Being disabled doesn't mean you are enabled. In fact, you are capable and much able. So let's keep life moving and don't give up. Cause life's too good to live it up. You're my brother, you're my sister, big up y'all. Our Lord is the most and king of all. He has to be on the front line first of all. No man can judge but only God. Hi bro, hi sis, mina wapenda. Stajifanya kuwa busy, sezi walenga. Junaunda mashairi, deli kama lenga. Lafo mistari zangu tuzina wajenga. Dear God, sisi sote tu ni wako. Dear God, mbele yako we all equal. So hakuna mtu kuchujana na mwingine. Ati sijui ana shida gani pengine. Mina wajenga na wapa moyo na mutisha. Mina wapenda na kama limu nelimisha.
Walemavu tuliumba na Mungu, sisi sote tuko sawa machoni pake. Inabidi tuniseme nadharia kwa lugha ya kibongo, wote na wakilisha. Kila moja na kipaji bila bahati. Katikati ya machungu Mola tatuchunga. Usimdharau Asumani hata kama ako chini. Twaishi duniani si twataka hii amani. Madharau haifai, kila moja na riziki. Riziki na kila kitu ambacho umepewa na Mola. Shukurani kwake uzima tuko nao sana. Hakuna sendi si twalipa Mola. Ndio maana kila moja na wasi tuungane sote kidete, tusimame na mandugu zetu wote walemavu, tuko pamoja.
Mimi binadamu kama nyinyi, eh, haijalishi, eh, maumbile yangu mimi na wewe tu sawa, eh, bora ni tu pendane usinidharau, eh.
Yeah, I still remember those physics classes. Used to strain me like damn, who could have thought? Utiti chala, but as the Germany scientists could crack them physics like nuts. Album teacher said, who don't want to nothing, but I do nothing, he became something. So don't look down upon a disabled child. You never know disabilities, not inability. To all the fire with disabled child, take care and raise your kids right. He gon' be another abbot, she gon' be another doctor someday. A child is a special gift from God. Child can't be what they wanna be, just needed to goddamn in the spirit of dark solitude. I know I can be what I wanna be, if I wanna be what I wanna be. I wanna make a difference in the world. Say yes we can, yeah, say yes we can.